Malaika umetoka mbinguni, usiku silali na kuota sio siri. Ikiwa maji wewe kwangu ni basi, ikikukosea wewe kwangu tena basi. Cause I will walk, walk, walk a thousand miles for you, and I won't stop, stop, stop. Show my life for you, I will walk, walk, walk a thousand miles for you, and I won't stop, stop, stop. I'm sure my love is true. I'll be your shoulder to cry on. Hata ujana ukitutoka, sitokuacha salama. Jua wewe ni wa moyoni, bila wewe sijioni. Jua wewe ni wa thamani, wa thamani. And I won't stop, stop, stop. Show my love is true. I need you.